Banache wabarakawanyire nsonga z'okubeerawo okw'emmere emala balabudde nti abantu bukadde na bukadde be balwala olw'okulya emmere ey'obulabe eri obulamu bwabwe. Okusinziira ku bano, abantu akadde kamu n'emitwalo 30 mu Uganda be balwala endwadde eziva ku mmere gye balya buli mwaka ezikola 14% ku buli 10 kuzijanjabwa buli mwaka. Bano bagamba nti emmere eba yakakungulwa etali nnungi evaako 10% ku ndwadde ezeekuusa ku mmere zikwata abantu, ate ndwadde 10% mu ggwanga ziva ku mmere nkyafu. Agnes Kiraba Firo w'ekitongole Food Rights Alliance alabudde nti emmere n'ekosa nnyo abaana abakyala ab'embuto kw'ossa abayonsa kwogata akadde abakadde n'abo ababeera n'abasirikale ab'omubiri abanafuye. Kiraba abadde awayamuna na mawulire nga eggwanga lyegatta ku mawanga amalala mu nsi yonna okwefumiikiriza ku lunaku olw'emmere ennungi mu bulamu obwa bulijjo.
Nolwekyo ffe ng'ebitongole by'obwannakyewa tukubira eggwanga lino omulanga na buli kinnoomu okujja n'okuvuba eggwanga lino mu nvuba ey'emmere enkyafu efumbekedde mu ggwanga lino. Tutegeeza eggwanga lino nti lwaki togenda kusimattuka, kubanga ebiddugaza n'ebityoboola n'ebirinnyirira omutindo gw'emmere mu ggwanga lino baana baliwo. Emiwendo gitulaga nti emmere ey'ebivaavava n'ebibala n'emmere y'ekyali mu biseera byayo ebyobulamu, emmere ey'ebitundu nga 6% eviirako obulwadde nga ekiddukano, ekusesemwa, kulumwa mbuto, kukotyunka n'ebintu ebifaana na bwe bityo.